kukunda jane hapa moyoni, peke yako umekaa, you're the only one. Tazama, tunapendana, mina ikufa kuzikana, ananipa tende na mpa asali. Mpende msipende, wala sijali.
Wacha laiza nibakshie.